horudha bilowgii eebbahay way in salaamay isiinse atiina koy wala in sheegee walkisaabsan dadkii oo dunida inka noolaay waqtigii asxaabta way kaloo asharkankii baradaan jidka eebbe fiiri sawirka kitaabka guduudan hakiyaalo. Sawirkii koowaad. Asharkun way kisaabsan yahay aadan iyo hawo iyona xayawaanka. Rabbiga kalishay yaa jiri lan kalena ma weheliyaw. Lan arki kara usi ma jiro. Awood oo dhan isiyan sugnaati. Uswal kasta yaa ogsoon yahay meel walbana roogay. Eebbahay yaa abuuri wal kasta oo samada ka jira iyona wal kasta oo dunida roogayba. Rabbiga bin aadmiga dhooba yaa ki abuuri. Maddii eedan abuuri yaa ruuhiisa ki afuufi. Eedanna way ki hanuunsadi jidkii eebbe. Eedan xayawaanka dunida roogu dhammaantiyay yaa maga imbihii. Wal kasta oo eebbahay abuurina faylanaayeen.